nipenda mie, angaja nkatendo mie, nangaja nkapenda mie, so mshamba mapenzi. Awazo nipenda mie, angaja nkatendo mie, angaja nkapenda mie, so mshamba mapenzi. Haya, haya, haya wewe, haya, haya. Mwanzo uliniona boya, mi ukaniona chawa. Yote ukasema sawa, miso mshamba mape. Yule dada kafuba kachaka, akichani tunamona kakinya. Yule dada kafuba kachaka, maskani tunamona kakicha. Nato mana tunamkopo yo, atunamkopo yo dada, atunamkopo yo, atunamkopo yo dada, atunamkopo yo. Atuna mkopo yo dada, atuna mkopo yo, atuna mkopo yo. Anapenda mapenzi kuriko kura, afundwa vigodoro kucheza chura. Ona mepewa shepu kanyimwa sura, leo kwa Shabani kesho kwa Dura. Mchanganyo kwa mbari, mambo ya Zanzibari. Aurojo rojo, mixana kachumbari. Oya wewe mdogo yo, kumbe mdogo yo, ajazoea. Bata mdogo yo, tena mdogo yo, ajazoea. Si mwanzo uliniona boya, mi ukaniona chawa. Yote nkasema sawa, miso mshamba mapenzi. Mwanzo uliniona boya, mi ukaniona chawa. Yote ukasema sawa, miso mshamba mapenzi. Yule dada kafuba kachaka, wamemfanya vibaya. We dada kumbe maraya, wamemfanya vibaya. We dada kumbe maraya, wamekufanya vibaya. We dada maraya, 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 sugu wewe. Maraya, 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 mbwa wewe. Kumbe maraya, 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 sugu wewe. Maraya, 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 mbwa wewe. Haya, haya, haya wewe, haya, haya. Afwe, why stop it? Leo chukulaka, kisebia. Hey yo Kenny, mpwa mwitu OG, OG. Kwe dada kumbe maraya, wame mfanya vibaya. Kwe dada kumbe